gentlemen, they call me Hype Guy. And right about now, masani ya nini, shikilia mzinga yako, ijalishi time ni gani nipe.
Na wenzako usijali kila chapa. Pass, pass, mindyo pasta kabla ufungwe wacha. Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
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 Leo moranga mina bariki mzinga. Kimoyo moyo kakabi na siwa Jesus. Napita lika so before ni ingi klabu. Na wapi manisha na bia zangu ishashika. Ule wita na jomisi nanga dabu. Na mboja tuenda nisha home fomi neza jipa. Leo sinite zadi leo ni ite pwagu. Masoma na zipiga kwa tako adi sasita. Kamshoroge kanapenda kamnywe sokwa. Dimsi umroge haki kuonyesha mateso. Demako limo sana tangu mweke aggravate. Siyo kwenye matangu katiwe internet. Demako limo sana tangu mweke aggravate. Siyo kwenye matangu katiwe internet.
Bariki, 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 bariki,
mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki. Bakwa ba, fuck cup. Pombe yangu ndo ucheze, that ni fuck. Stula inachacha kwa zigi action pack. Gana shang, mi bado hustle am. Zinga kumineza fan, shukuru customer. Uliza custody, purura chachola. Botolo inadonja di niko stack kwa ba. Ban kuban, ni maisha iron fast.
Bariki, mzinga. Bariki, 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 bariki,
bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki,
bariki, bariki, bariki, bariki, bariki, bariki, bariki, bariki.
Chafuwa meza walenje siko milki. Tuanze na torts, seletele glass ya shorts. Tukunye whisky, leta na bucket ice cube. Kusi saw lime, sisa ama jibaridi. Kunare kushinda joko Egypt. Nguna koipanda, mesepa chali yake. Apo machingi, tuseme ako flight mode. No, nukumalo, lezi mishika polite.
Bam, bam, na wenzako usijali kila chapa. Pass, pass, mindyo pasta kabla ufungwe wacha. Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, mzinga.
Bariki.